mambo ya kuchukuliwa uwanja wetu wa Jomo Kenyatta International Airport, hiyo ni historia. Wasijaribu tena, hata kama ni ushawishi wa Raila, wasijaribu kuleta hayo maneno, because that is a done deal. It will not happen. Tunataka inchi iwe na heshima, ikiwa ni public private partnership, yawe ni mambo ya uwazi, sio mengine wanafanya kinyuma kichini chini kama ilivyofanyika mambo ya ndani. Mimi na ndugu yangu Eugene tulienda hadi kwa mahakama, na mahakama kabla uamuzi utolewe, Ruto mwenyewe akaondoa ndani. Kwa hivyo hiyo maneno hatutaki tena kama wananchi kuyasikia. There must be other viable investors who can come in and help grow our infrastructure on the basis of public private partnership. Lakini sio watu ambao wameshtakiwa Marekani, huyo ndani akienda Marekani anawekwa korokoroni, alafu huko tunamkaribisha. I say this thing because my brother Eugene had raised the issue. Vile vile Kenyan investors watajaribu na wako tayari wengine kufanya in the area of real estate. Wakenya wana ujuzi na ujasiri mwingi. Lakini kulazimishwa mambo ya affordable housing kwa nguvu. Mkamba anasema na kaka kuikia, inajua ikamuikia hii. Hii kifua. Kifua kiangusha mtu na mkalia unamlalia na kifua. Yaani kama utaki unalaliwa. Mwalimu ambaye ako Kianyaga anatozwa ushuru wa kujenga nyumba ambayo hata ikalia, and they have no hope. Haya maneno tunasema, these are issues we'll be dealing with kama the government in waiting. Sisi tutafanya hiyo maneno na kusema we will not accept housing tax in its present form. So whatever it is, atutaki kujibiana na wenzetu. Wao tunawatakia heri, na sisi tutangangana kuhakikisha upande wa wananchi wako, mahali wananchi wanavinyiliwa, tunasikia uchungu. Ndio next week mimi binafsi nilitangaza, na naona sasa imekubalika kwamba next Wednesday 25th itakuwa public holiday kwa heshima ya watoto wetu ambao waliuawa kiolela, ambao hata wakati huu nothing has happened to even compensate the parents or even to begin to feel the pain of extrajudicial killings, non-observance of the rule of law. Na dada yangu mother namsifu sana, kwa sababu yeye ujasiri wa mother sio wa kawaida, anatetea hata eneo nzima la Afrika Mashariki. And I suspect anataka aende ndio akajiandae akasaidie BCJ ni Uganda. Huyu mama ni ujasiri. Tushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mama kama. I'm saying that because you're at home. Uwe mjasiri ukijua we are all appreciating what you are doing. We have to sacrifice, not just for our country, but also for our region. Because we want democracy everywhere. In the East African region, in the African continent. Na yale ambayo yanaendelea duniani, tuombe kwamba nuclear bomb haitatupwa either na Israel ama na Iran or by whoever, because I'm personally praying, because President Trump anasema anafikiria mambo haya, aone kama atatuma majeshi ya Marekani kuingilia vita ya Israel na Iran, inaweza ikasababisha, as he said himself, third world war. Kwa hivyo, let there be restraint. Father, we pray. Let us pray for justice to really reign in every corner of the world. Sio kwamba sisi hapa, ikifanyika mambo kama kule itakuja pia, yatatuumiza kama vita vya Ukraine na Russia. These are difficult times. But while the Lord tarries, we have a duty to live together as a people called the Republic of Kenya. Nimesahau kumwonyesha